she's gonna have work loss.
Africa princess,
go get you back to the love nurse, baby.
Mopa,
you and me for real.
Penzi langu Hollywoodi, Hollywoodi lanukia kumpenda sina budi. Nitangaze hadharani kibidi tufanye makusudi. Atuogopi tantarira zao, maneno chajao, wanafanya maneno, baby sikufanya matendo. Imani nilonayo ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukaniokota, ukanipangusa. Upendo tulonao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma walituangusha, tukanyanyuka. Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu, jamwa mapenzi matamu. Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu, jamwa mapenzi matamu. Na
shaka kwenye akili yangu ni wewe peke yako umenika. Kwingine roho inakata. Moyo umekwamini, maana unisha kilini. Sijui umenipa nini. Au umenitupia kajini, ndo maana umeniwini. Maana unisha kilini.
My love,
imani nilonayo ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukaniokota, ukanipangusa. Upendo tulonao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma lituangusha, tukanyanyuka.
Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu, jamwa mapenzi matamu.
Back to the loveless, baby.